tamani halaji malifu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
tomano boyro fu a andan dum mo yida madu fu no boyro fu a andan dum bani adama ka wawa hokkude neddo ko buri mide yidi ma sakraabe midem alkam sara chapantati lewru decembre hitan 2024 yambe soppo jeel yablike silima e chapanna e joy maison la place ba makoro yitino ko boro yidi kigi de hande woni alisi se kanko ajaratu trawol wonto boggi jande to leedi malini ka koyde mudum yalti fa laabi e le pide balom de be noddirta chan be leedi mauritanie be noddirta mirabutin en be yaltini be alam kenya dewtere ngaro latal sababu wartide jam kay huntundirgol malinkobe yimbe la chapantate jeego am kam en suba fa winda dum yewtere amem zoom sur nyalam hande o mi ngaram naude om le gelle amem burusuji defam kulita on tom hono yimbe le gombe tombe kam en du landinirta 31 mm sakrabe sekin hedi be don sembe kabaroji no jogal am kike hande bismillah modo be hedade dum di malindi kanyum ko koyde mudum yalti fa laabele pide balom de noddirta chan do won championnat nation do won championnat d'afrique des nations le jagobule emili di amendi kanyum en kabe leedi mauritani be noddirta mirabutun yaltini dum alam kenya nokuma noddirta stade 26 mars bamakoto jinginobe jagobule emili di amendi urbele tatteji di fu warde hawrde de do pide kanyum en ka suude fe metti mu em fewde e yaltingo leedi amendi le do pide de be kolliti wiide entraîneur o jati sabbi bini dum fa keba famtar kedde umar wangelo e sita sidibe
kubal malingal wakkati de premier mitande de kebay occasion ngaji kewdi kande ngabuno warde pide deuxième mitan de bayliti no pide mabbe de ngordi dum e tayde fur be kebay wattude baddo jingono mali tawabe tombe metta ma sanne kolitide ekintinowo jagabule mali de wadi
diba metta antenar gena gnadu su gachida amali
me hegni ke sanele ne pire ballon watti fu me dokundira ballon ngame lonkan hebde jabi lobbo hen enen le pire meden ballon ana tidi yime meden men heba watta bi o tidaladu ana mate fa hande le pire club meden
pes encore sir no club
kanko ekintino jagabule mali de o tipitiki dido kay fali o yo wadi ko wayi fu yalla suka be an gatta baddi ka kanyen donki
moro c'est d'organiser
mi golle dan yo lalnugol i haro cialli yalla jagabule me heba hore hen hon be heba botta bi dum wana golle dammi mi wadi ko wawmi mi hokki be hakileji holli be dati debe han jukkude ciagal modu ndu woni yibe be welti ciagal nay be yibe welta en longi wadde jati pire lobbere gado natan hunne ko nafi en
mais seulement c'était du mak
mi citene wir niger kanye burkina faso fu kebi yade chan le ngalure bomoko de do leedele didi jabbiki yeso togo kanya Cote d'Ivoire
dido kabaruji fu on baawi tuttude hakkilaji modom do majjum do hello amen Facebook na do compte X mom nuddirtano Twitter kanake leedi amen di yimbe la chapantate jeegom kany woni ko suubi fa window dewtere laton sababu wartide jam kany e huntondide malin kobe leedi amen di fa keben famtar kedde Omar Waygelo
lamu kobe kolliti wiide ko ni faana ndudo tal kurfaab jeelon be kan tuugiraade dum yalla jam e deedaran hewte le nokko o ndeedo tongande be bi wakkati fu be jewto dun ko nayri bangal deenaago kany jam e deedere e do yimbe leedi malindi fu kani hawrirde kanko premier ministre kiddo noddete Ousmane Issoufou Maiga kanko laami dido golleji feddende jojinaama ila le lewru juin hitande 2024 le ndeedo fedde yimbe la chapande nayon e jeneyom goni e mudun miccitede wi tongande be kanno tuttude dun ila le lewru septembre yabbi non du ka wattu jono be bi golleji di tanne koyde dum wadi so ndeedo fedde sakitinde darna wattu jono le ndeedo walde yimbe la chapantoto en jagom goni e mudun ministre ngabe fa yottu andabe kabar ne da kanye mangal paden fane e mudun
suudu ministre kumani do haggitere le leedi amen di kanko holliti wiide immini yimbe gollobe suudu mairie commune jeegobo jonde muy em don bamako do odo kabaru kabe kolliti dum e le bato ministre em gaddo noga e jiddi lewru decembre hitande 2024 bamako do odo kabaru kabe kolliti wiide immini be do yimbe e jonde muy em saabi golleji kewdi wadi tom ko yadata e sariya kawrtal dido bal festival mo be noddire kay kumbe o fuddi aljumaade bittinde le lamu kay odo hakkile mo fedde noddirta mouvement patriotique e citoyen ambiko landini dum yimbi wi landin be dum be hitan hikka ko kulleji kewdi kesi wondi be ngatti e ngal do festival ko woni yogaji mudu woni yerwinde golleji narodi bangal hunchude to naba yeso golleji pawide fina tawale region om chubabe ngombe le on do nokku kanyu ka holiti wiide kanyu en ka holiti kuyal mi en sanne be kolliti do wiide be jidi o do golle ka jukito fa kemen famtara kedem ko kejjado ammi gondo to do woni Muhammadu Samba Diallo hebanen do majjundo festan Omar Waygelo sita sidibe
festival ko nodditta kay kumbe ko dum wadi le galdure kayinde kanko Dawda Camara gote gonda e landinibe le galdo kawrital o wiitadi kande be ngadi do en imadraji kewdi fayotto yo jenginde sukabe hayebe
nous avons renouvelé la Carrefour
mais mu intini nokku nodditta Carrefour des jeunes le genni kaydo cagal mu dum mu indande fa heewi to robe joodi be keredo din hebata janga fatar kasi wadde batujum en mawde nanal mudum le hitan hikkadu mi yeggite nokku nodditta dum kayindi sammede mili wadde to yembere final taba mawdo
nous allons faire le concert traditionnel là-bas
dedo yembere wadi de hani wadde non kanko nodditta de Mohamedou Hadi Diallo gollole soudou mairie kay o hollitri wide o wi ngaldo festival lati ki sababu so golleji kewdi kebi gollede ngalure de
la commune a bénéficié
plus la mar amenen hebi kulleji kewdi wala misal tu l'école mudinama di enandal mudum mais mudintini tuudi classeji lycée du kulokunari fatar kasin wattede to kurangaji enandal mudum hayabe amen ko hewum en hebi balleku lene yembere do ko hemi be do kebe mo en hunchina hore
sans bénéficier des avantages là
micite de wirle cekiti yonternde donir lanaji wadi ton kanye concert ngaji mawdi le dido concert ngaji kanko noddete de baba malle senegal o mo wonno ton kanye na hawa dombiya umu sangare dusu bagayogo e konande mudun yambere yidi jokiti tefali didi lewru janvier hitan 2025 dur ko Mamadou Samba Diallo hebini kay sijo tamani
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
président leydi chine chifotor e bomran ko warna idu inde ande en mobe bomobe nandu jimobe kanyu en ka video ngaji mu em ana ye sanne do beme ande to hay sakrabe hidibe andom wiide dum gollirgal andal kessal ngabe noddirta intelligence artificielle dum wadirta fa kebe fam tarket na sida sidiwi
ne wattaade o mati hono di kulleji do beme ande den hono misali do hello facebook tiktok fartade whatsapp nanan mudun atane video ngai anton de yimbe jalla wattaade beme ande den ko yette to yimbe hewbe hono misali a tawantan président leydi chine ana jante bamarankore manedo goto wado tiktok leedi uganda ana janta do pamgol independence leedi mali e bamarankore di video ngaji ko heemudo an yedeto jamaare ndu bem andede gasa ƴeewi hono kabaare ko winnaade modun yimbe hebbe wonde bem andede a tawan yo majnaabe tan woni kulle ko noddirte haygen white nose fatade dream face duye kelloji bem ande waawdi wadde video ngaji e dendede fu fatade wadde photo ngaji nanan modun ta ko buri heewde fu a tawan wana kulleji gomdundi misali jaati sa bami application ko noddirte dream face ana tawede telefone ngaji ko heewi watti fosana haaja bamde kongol neddo goto ma foto neddo ana way wadde dun de ngol hello bem ande wada ko muuyda hen fu hunde fu ko muuyda yewde li o video a heban dun no gonga jaati non de kulleji kewdi ana matede bem ande hannen ko geddi fola modun ga ko buri heewde e majji dun kulleji tan ko majjinta jamaaren sabi yimbe anna honene de gollirte
kedo nan sita sidi be fa ham fa haltana em hono yimbel ngombe le burgel le brusuji amen di watta kanyu endu fa yambina juldeji timod hitande
soni fe gotan on wada yembere net 31 décembre le kirududi on han yewde ton wadon dum gotan yewon le kirududi meden yembere 31 yu hune tanku jallini sanne mine famintina on hen nene suka debbo goto kanko woni horejo walde mebben lene yembere 31 be korontana kalse homo fu itta ujnaji tati be soda makorna ka chofe be nyama be mudina gatu mebbe ka izingaji mebbe jartede le sodgon di kulleji be suka be fu jukkundira ja butigaji cagan be korta to amiri mebbe ton noddirta do nene on nuku goto wungu tidalaji matte sab ko yata sap be sukabe fu attawan ana watta juude mudun to defete ton yoga mebbe jaati lotta fe juude men laaba ben diiba kulleji nyaametedi din yoga do attawan ana dukundura nukuto defete ton so watte mudino boson yottigen do buri jallnade kasin ko he fu attawan dableni ma nyam ko be ya mudunde homo fu watta juude mudun le kagongo ana nyeda ana habbali manaji kikide homo fu bama gedi mudun yara galle mudun bodbe joyide sanne ben be yaran kaaki mawdi yalla ana heba nyamande heewne ciagan di duhoji fu homo fu hotan galle mudun ya lota tasa mudun fa laaba allah holli en yembere 31 ko warta kasin
sakrabe hediibe andom odo baabi holitide em ko woni hakkilaji modon fu bangal no golleji amen di yartabe odo numero do woni chapan jiddi e jeegom mi filtito odo numero kasen do no ngadam chapan jiddi e jeegom chapan jene e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom mi ngadam ko mi baawi do fu faami kunchana ko woni himmeji modon horeso ni on noddi odo numero odo journal kany e magazine galo jukita jong o fu ando o baabi hitade dum fu do gollirgal amen gal mi noddirta service kuna foni on gadam 37 321 mer non nga fandi ka fukina taw do bu nova credit le telephone mo non fandi fe non gese da yotir amene wana jukitaade yurku ngaji di kanyum kana hiddimate de faham le leede kerendirde amen di do woni leede kawtube le nyaloma hande o solati gubal gotal gal be noddirta alliance des etats di sahel yimbe ngombe le dedo leede kanyum en kan ana yidi le nyalade ngarode dedo leede bam fa hawte le gubal gotal ka lati goto fu ana yidi yurku ngaji martitirle tatiji di kanyum ka hebene jogalala yimbe ya warta mudum kan e gineji mudum ka ana heba newal ido nukule hodum fu sabbi bini o do yurku ngaji dido dati hodum way wadede yalla dido golliji ka an hebene jogalal fa kemen famtare anni ko kalifa goita kejabe ambe gombe le kreduji di kanye goldibe ambe gombe le studio ya fa leedi burkina faso studio kalangu leedi niger hebani em do majjundo festanga ousmane nyalibul e mamadou sama sekon kirejan
yoro so le balere leedi malindi yaborade nyame fa yottade wagadugo himbe hewbe kolitiwide anakole e kolitiwide dun latto sababu fati dalaji kebetedi dow lawidi kebene jogal le leful ayes ngol
suna imme ke nyame anda titala mo tan wodi yesoma nimila wide dum fuftima joni kay dental ayes latto sababu buti yottelaji di imme nga ngara tawe cede lola fa hande kalisun langa juudo himbe le keridi yila amen yodum fuftima min joojiki amen do kana ko
ni presence abaka
titalaji kebe tedi do lawi ana kewi de julabe kebata do lawi hakkunde mali burkina e niger himbe de nokoje koltiwid ana keppi golidal fu hakkunde leydi ayesa yalla di titalaji ana kebe ne jogala kede di sede fo jurni den sigaso e gawa
je par chercher des
soden kadle to burkina wordo yeyido e le mali tael kedo kayb ne jogi ne milawide waldo dental la to sababu timinde dum fuf ne kulipa dum la to hala bolo ila amen yo hokasin yawrale yuftere yo hakika hakunde bamako nyame e waga
am kala nyine
ya halaji ngoni hakilo du arbert mayga faraje fedde coordination des associations de commerçants détaillants du mali an hoyde fuddugol gal golidal hakunde de leede tati
dum don na hulita kuyam sunu leede tati kay denti yo yalla hebudi neewuya e le golidal men jowi jika amen duddu as bangal mudum
walde conseil malien des transporteurs routiers ana jogi gikelobo do putugol ti halaji kebeteddi do lawi hakunde de leede fay etawede kanko yaadu makko hewa dow di lawi ali bokum jokkodi do conseil malien des transporteurs routiers
le transport direct entre le mali
kaba transport hakune mali e leede asd tekkali san ni milawide dental as la to sababu dum fuf haballaw toti al fuf jaka le leede tati de ni milawide le seraji di bamata di noto sababu utude tialaji di ma timne dum jati
kanon balan jakite andindo kabaru politika ko jangino universite e hakilo mudun go habo wana yafugo sabi kabaru mudun wana ko yafi
il est très difficile que
anti di jati di do telaji do lawidi timmani en bangal anyaji hakunde le birki ingule jankaku latade misallobo e kulle de bamata ke fe bangal anya kanoko be deno milay fi di do telaji di timma sabi anya dental lede
o momin landi holi tiwide kanata fon dawbe pamine honobe kaani jogorade koy mabbe sini be jiwi le leydi AS yaade leydi gondi o litidu dabareji goddi bawdi wadde fati dalaji dawobe di buyto
que les uns et les autres
yimbele bedro mbirki latobe be leydi lobbube nono kanon dun bangal haybugol yawaraji di ana hani numero ngaji totte jama o be mbawta noddude suni taiki kabarun jibu gollobe gonbe le keridi
des frontières
ali bokum jokkodi do conseil malien des transporteurs routiers ana darte kanan kobe de leydi pama dabareji bawdi nafude de leede fu
mo fréquentation c'est
ya waraji amen ko buri hewde yo hakunde amen e leede sidawde ndulay fitelaji dum min bangal assurance sidaw e cartal transport sidaw no lati fu kam ni tagal kana ko bam tayuri pendabare golido lakunde as e sidaw le newamu no gori ni
timugol ti dalaji kebeteedi do lawi yo kabaru lobbo de leede sabi nangugul kalisiji e juude himbe no walda e sariya ti dalaji mudon ana keddi hakunde di lawi wonno ko himbe hewbe taykiti